westhitmusic.com.
It's your boy YP. Vibrations Music. YK. Sweet. Mwako sama ya sama ya moni fumandi mitolo. Bale ugula ewo mao ya kukula litolo. Ona mwako suma chele temu na ukata na zengata. Mbali vivela ili ili ya fufule lwa nati kukula.
Nikuni kukula ewo mao.
Kawakala mashele.
I know that you miss me more. Don't worry, I'll be on my way home. Tini bake, zili kono zibalite. Balitani kuti ime ni minitise. Hape ni fume, nani sinanisi, yeah. Mama, don't worry, yeah. Nizi kansebezi, yeah. I'm not stopping till I make you proud. I'd rather suffer than to know you gone.
Mwakuza maya zamayo na mo. Neni fumani mi. Vali uvula evo mao uyo kumbula lindo. Ona muma kuzuma chele temu na ukata na zengata. Bali vivele ilu uyo fufule wanoti kuvula.
Kani kani kuvula ya mwana.
Kava kalama shele.
My mom is my hero.
My
heart. Uva fiti saneva. Dati wa shaka na bime. Embodiment of unconditional love. Mani ezaliza zengata mwavupilo.
I am grateful to you mama.
Ufita nifilika nye ni mali. Nikacha ni mangi mwavupilo. Aniko ni kuhula ya wome.
Mwako sama ya sama ya moni fumani mitolo. Bale ugula ewo mao ya kumbula lindolo. Ona muma kusuma chele temu na ukata na zengata.
Mbali vivele ili ili ya fufule wanoti kuhula.
Aniko ni kuhula ya wome.
Kawakala mashele.
Downloaded from westhitmusic.com.